You and Tani, wait. Time to connect, ladies and gentlemen. It's your boy Sims DZ. Another diaspora thinking. Eli himself.
Did you walk?
1, 2, 1, 2. Let's go, hey.
A level studio production.
My fans in the gula, my boy la veka. Swag me o jula na chai veka. Uka ona ni boy la choka ko weka. Choka ko weka. My fans in the gula, my boy la veka. Swag me o jula na chai veka. Uka ona ni boy la choka ko weka. Choka ko weka. Nika guida Mikey, my fans on my tasha. Gachi ni kilabu, nishini na tasha. Wana chima hecha. Na wapisha, that's pulling a foot down on Axi G. All the way from Elson City. Your boy seems dizzy, need to be sizey. I want you to fan, now I turn easy. Dinner manager, I want you to wake up. In the Nikapo, now I talk a wake up. AKA Chan, need to connect up. Voice your seems new doula. Voice your seems new doula. Ay, ay, my fans in the gula, my boy la veka. Swag new doula, na chai veka. Uka ona ni boy la choka ko weka. Choka ko weka, my fans in the gula, my boy la veka. Swag new doula, na chai veka. Uka ona ni boy la choka ko weka. Choka ko weka. Yang juya seems dizzy, collab yo vuta. Gatiri wa viti, tene che fu funta. Ala tefo na veni wa tunka fie. Ama lapa kuini awa wa nunka fie. Malapa kuini hui ni maprima chua. Suga siwezi hui vene chima tuwa. Ukambe chaine, jisinga mwene shua. Lame ya kwa ningone fani kachima nyua. Freya kwa njala infeka chepua. Kakwila pa stage yo mafanzo mapua. Aso everyday so I can gain mula. Ine ni kalapa wesi ni mapumula. Mafansi ni gula boy la veka. Swag me o jula na chai veka. Uka ona ni boy la choka ko weka. Choka ko weka. My fans in the gula ba boy la veka. Swag me o jula na chai veka. Uka ona ni boy la choka ko weka. Choka ko weka. Kamba pali seems dizzy voice wa zako. Giro wako hani guliza pa sampo. Nikupasa yoko bani fusa geri. Na buza po na futi mawashi, mawashi. Tupa pwye nga ufuna unga kuye. Sunga ni gwire. Yo boy seems dizzy yo number one sisi. Mahita ni mansi dreams ni kasi. Basi kutasi ni wawuse makasisi. Kuni challenger fika tia tika gasi. Nidina na mene aka mene diaspora. Swagi ni ambiye tiuzinga medula. Mafansi ni gula boy la veka. Swag me o jula na chai veka. Uka ona ni boy la choka ko weka. Choka ko weka. My fans in the gula ba boy la veka. Swag me o jula na chai veka. Uka ona ni boy la choka ko weka. Choka ko weka.
A level studio production.
Exclusive from
Apple 5. DJ Wap, DJ Bone.